Ụmụ si agba ụmụnne m ọnụ mekedụ. Yeah, we'll be right back.